mzima nje ndani ili kishwa lete shima sijelewi spidi miashirini sichelewi mageto nfanye yangu mana mtoto ajelewi yukufeli kwani wona njwaga kufeli mtoto ameshona sura kaja riberi
iyo ni noma mkosa huyu mtoto jwe ni noma cheki nyuma jinsi alivyo shona mimgonjwa yendo dawe kuniponya mana nani washa 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 mana nani washa 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 washa
I say pull up pull up pull up
back it up
pull up pull up pull up
say
pull up pull up pull up
back it up
pull up pull up pull up mana nani washa 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 washa
mana
nani washa 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 washa
call me bad man fire God bless me, I go higher. Do that thing, usione higher. Utantaka ubaya. Nikila nyak, nisakaya. Kwenye game, ni mambo mbaya.
Inawani baka bas. Kitanda kitapata cash cash. Nimweke mguu upande kisha penye katikati sarakas. Leo nina spida mwendo kas. Twende engo sote tuanze kus paka kas.
Leo ni noma, kwa jinsi nilivyo waka tagwa noma. Leo ni noma, kwa jinsi nilivyo waka tagwa noma.
I say pull up, pull up, pull up. Pull up, pull up, pull up,
say back it up.
Pull up, pull up, pull up,
back it up.
Pull up, pull up, pull up,
gala nani washa, 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 washa,
washa,
nani washa, 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 washa.
The Yule boy that we say, ladies call me lover man. Shaba, got me with the baby. Don't you master what up? Hey, Rasta, Petit Van Rasta. Yo, petit man roster.
Like the beast, what up?